Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka ajel qabega saasadit meter bandi 19.25 soddomi tokkorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba Pago audio da radio satellite Nile Satif internet in kanen saganta kenyor du fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamokkamoltan witata guran dala digdemi torba barakuma lamaf kuda torba kalakob Ethiopia timmo guran dala kudan barakuma lamaf sagal kesu mesan kesan rani namodan diti
obbo bakkala garba farat takaragat kan diate cd dagge fachu fi rakko teknika mudate jechu manni murti bella makabira kenera mata odwa rakesa tokko attam jirtu dhaggeeffatoota keenya hinjaallanne gammadaati.
Koomishinni mirga dhala namaa akka sadarkaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa jechuudha gumiisaa geggeeffatee jira. Haalli qabiinsa mirga dhala namaa hammaataa jira kun immoo addunyaadhaaf sodaachisaadha jechuudhaan akeekkachiisa kenne. Wal dhibdee Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduu jiru laalchisuudhaanis gama Oromiyaati akkasumas immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleeti ibsi kennamaa jira. Kanarratti immoo gabaasaa ballaa qabna. Dhaggeeffatoota keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara jaallannitti deebina.
Paartii Koongiresii Federaala Oromoo fittaanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Baqqalaa Garbaa irratti abbaan alangaa ragaa jechuun siidii waraabame kasagalee qabu fakkii agarsiisu. Kajiru ta'us rakkoo teekniikaa mudate jechuudhaan har'as siidii sana dhaggeeffachuunis ta'e daawwachuun akka hin danda'amin manni murtii beeksisee jira. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo faarratti mannaa shoroor keessummaa ka dhiyeesse abbaan alanga ragaa siidii kana yeroo darbees dhiyeeffate rakkoo akka qabuu fi dhaggeeffachuufis ta'e daawwachuun akka hin danda'amin ibsamee ture. Siidiin kunis obbo Baqqalaan televiziyoona Oromoo Miidiyaa Neetwork yookaan OMN waliin gaaffiif deebii gaggeessan ta'uun ibsamee jira. Abukaatoo akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akka jedhanitti kun beekaa namoota hidhaman rakkisuuf gocha raawwatamee fi murtii haqaa tattamaan argachuuf mirga heeraan kenname kadhiibudha jechuun falman. Obbo Baqqalaa Garbaas gama isaaniitiin iyyata wal fakkaataa dhiyeessuun gabaafameera. Ta'us garuu manni murtii beellama biroo guraan dhala 22 bara 2009 kennee jira. Fiigicha lafa dheeraatiin badhaasa meedaala warqee kan argate moo faaraa dawaa qaama nama dadammaqsu hin gargaaramne jechuun beeksisee jira. Kanas ka dubbate leenjisaan saalammii Ameerikaa faaraa fi atileetota kabiroof waan nafa dadammaqsu kennuun seera cabsu jedhame erga dubbatamee booda Somaaliyaatti kadhalatee fi fiigicha meetira 5,000 Biriteenii fi Olompikaa darban lamaan irratti meedaala warqee argamsiise faara waan qaama dadammaqsu kan ilaaleen seera addunyaa cabseen qabu jedha ibsa gaazexaadhaaf laateen gaazexaa Biriteen Sunday Times akka gabaasetti leenjisaan faara Alberto Salazar isaa fi atileetota kabiroof kana kennuu hin oolan oduun jedhu iccitiin gabaafamee ture. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dhukkuba onnee fi dhiiga sammuu keessatti dhangala'u yookaan kan afaan ingiliziin stroke jedhamu akka isaan hin mudanne ittisuuf qorannaa gargaara Afrikaan kibbaa gaggeessaa jirti. Namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan dhibee lamaan kanaan kan isaan mudatu yoo ta'u biyyoonni qorannaa wal fakkaataa gaggeessan Afrikaa kibbaa wajjin 5 ta'uu isaaniiti. Yaalii qorannaa Ameerikaan kanarratti gaggeessitu ka waggaatti dolaara miliyoona 20 gaafatu xumursiisuuf waggaa 6 ka fudhatu yoo ta'u namoota 6,500 irratti gaggeeffamaa jira. Kun kan ta'eefis namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan umrii isaanii dabalaa yeroo adeemu qaamni isaanii keessa humni dhukkuba ittisu hagam rakkoo kanatti hammaataa akka jiru qorachuuf jedhameera. Yaalii qorannaa kun biyyootii 5 jechuun Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa, Taayilaandii, Biraaziilii fi Afrikaa keessatti gaggeeffama. Nagaa fi tasgabbii addunyaa kan kabajamu mirga dhala namaa bu'uura godhate namota buasi asa figanin sodaja leksenusa angawanni waye mirgadala nama kanta kumma motumota Zaid Al Hussein Beksaniru ake kachisa kana kankennani si kaunsili mirgadala nama kanta kumma motumota walga isa sa soddomi arfafa Geneva ke satigagge serretture gabasa kan lisa shala interge namodubisa
waransa dunya lamaffati boda bualen adunya tasgabbe su argamani turan ilalchi siyasa populism jedamu kanumman yes waradureyin sama majira jedu guddacha demurra kanke daba majira jechudana ke kachisan commissioner mirgad alana maulana katokuma motum wata Zaid Ra'a Al Hussein warana adunya hama sana boda waggoota torban dabraniif nageenyi naannolee addunyaa hedduu keessatti argameef hojiin misoomaa milkaa'an argame seerri eegumsa mirga dhala namaa chaartarii tokkummaa mootummootaa keessatti tumamuusaatiif waliigaltee dhaabbatoota mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa kabiroo keessattiillee tumamuusaa akkasumas kabajuusaarraa kan ka'e jedhani jiru. Addunyaan duulammeenyaa hoogganoonni siyaasaa mirga dhala namaa bu'uraarratti geggeessaniin toosisamuu fi waliigalteeree mirga dhala namaa kana eegsisuudhaaf tolfamaniif dhaabbatoota deeggarsa kanaaf dhaabbatan keessaa ba'uun waan baay'ee akka ishee dhabsiisu akeekkachiisan hoogganaan koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kun.
To those political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system.
Hoogganoota siyaasaa kanneen akka bara ijaarsa liigii sana caasaa tokkummaa biyyootaa keessaa of baasuudhaaf sodaachisan yookaan immoo of baasuudhaaf yaadaa jiranitti fiingeen akeekkachiisaa muuxannoo dabrirraa madde afuufamuu qaba. Calluma jennee adoonnee hin teenyu wanni dhabuuf jirru waan baay'eetu waan jiruuf wanneen tiksuun nurra jirus waan baay'ee waan ta'eef. Jarreen siyaasa jallisan kanaaf jecha mirgawwan keenya mirgawwan kabiroos egeree addunyaa keenyaa moggaatti qoonnee teenye akkasumatti dabarsuu hin dandeenyu jechuudhaan dubbatan Zaid Ra'a Al Hussein. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummootaa haaraan Antoniyoo Guteresis gumii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kanarratti yeroo duraatiif argamanii jiran dhiittaan mirga dhala namaa sadarkaa jalqabaarra jiru kun gara rakkoo hamaatti addunyaa kana geessuu mala jechuudhaan akeekkachiisanii jiran.
Humnootiin Iraaq magaalaa Mosul keessa akka jiru riqicha akkaan barbaachisaa ta'e wiixata har'aa to'atanii jiru. Kunis hidhattoota Islaamik Isteet magaalatti gama dhihaa keessa haxaanii baasuuf duula waraanaa erga jalqabanii baatii tokko booda. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bajeta federaalaa kan hojiirra ooluuf yeroo dheeraa fudhatu kan labsan yoo ta'u baasii ittisa biyyaaf oolu isa durii caalaa itti dabalanii jiru. Ministeera dantaalaa fi dhaabbatootii kanneen biroo kan akka dhaabbata kunuunsa qilleensa naannoorraa bajeta ramadan hanqisan Tiraamp. Aangawoonni bulchiinsaa akka jedhanitti White House baasii mootummaa federaalaaf mul'ata qabu kan ilaaleen kaleessa dhaabbatootii adda addaa fi yaadachiisa ergee ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yeroo duraatii fi mana marii bakka bu'oota hawaasaa gochuuf qophiitti jiru oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Somaaliyaa kan Itiyoophiyaa irraa gara aanaalee daangaa Oromiyaa keessaa jiranii seenanii aleellaa kanneen raawwatan hidhattoota ilaalchisee furmaanni akka barbaadamu paartiileen naannoo sanaa keessa socho'anillee gaafatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin eenyummaan namoota aleellaa raawwatanii komaandi poostiin akka adda baafamu waliigalteerra gaamuusaa ibsee jira. Hidhattoonni sun mootummaa naannoo Somaalees ta'e humnooti nagaa eegsisan kan bakka hin buune ta'uu dubbatee jira. Mootummaan kun gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Adda Oromoo Aabboo, Adda Bilisummaa Tokkummaa Oromoo, Kongiresii Biyyoolessa Oromoof, Paartiin Walabummaa Oromiyaa kanneen jedhaman turan torban darbe ibsa kana kabaasan. Hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufantu aanaaleef gandeen Oromiyaa daangaarra jiran irratti haleellaa raawwatamu kan hin dhaabanne ta'ullee kan isaan yaaddise ta'uu ibsaniiru. Hidhattoonni kun humnaan dachi kan nama harkaa fudhatan namoota nagaa kan ajjeesaniif qabeenyaa kasaaman ta'uu paartileen arfan Oromiyaa keessa sossoan kun beeksaniiru. Torban darbe qofaa Harargee Bahaa aanaa gursuum keessatti haleellaa wal fakkaatu raawwatamuusaaf namoonni nagaan du'uusaanii durataan Kongiresii Biyyoolessaa Oromoo Obbo Tolasaa Tasfaayee ibsaniiru. Haallisaa Somaalee Itoophiyaas haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa biratti kan beekamu ta'u Obbo Tolosaan dubbatanii furmaata hatattamaa argachuu akka qabullee ibsanii jiran.
የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው የክልሉ መንግስት ይሄንን ጉዳይ አያቅም የምልምነት የለን የምልግምት ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል መንግስት
ኡምኖቲ ሂዳታን ከነደዳቲ ሞቱማናኖ ሰና ዲመከና ቁባን ቀቡ አመንቲጀሩን ቀቡ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ስሪት ቁባቀባ ኦቦለማ ማገርሳ ከምቤ ከንተው ሳኒቲፍ ጃር ሶሊም ቢያስ እየቹ ሳኒ ረጋቀምና ከናፍ ሉቡን ነማ ዋምበዳ ጅሩፍ dhimmi kun ooleyotuun buliin mariif karaa nagaatiin furmaa rakkataa argachuu qabamantaa jedhu qabna.
Mootummaan naannoo Oromiyaas gamasaan dhimmasaa quba qabaachuu beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan daangaalee Oromiyaa walitti bu'insisuun irratti raawwatamellee tarreessanii turan. Hidhattoonni sun uummata naannoo Somaalee mootummaaf humnootii naga eegumsaa ka Somaalee Itoophiyaa bakkan bu'anii jedhan. Aangawoonni naannoo Somaalee Itoophiyaas isuma kana nuuf mirkaneessaniiru jedhan.
ባደረግናቸው ውይይቶችም ወቅት ከራሳቸው ከክልሉ መንግስት የስራ ኃላፊዎች እውቅና ውጪ እንደሆነ እነዚህ ጥቃት የሚያደርሱ አካላትን
እንደማና ማሪ ገገስነትስ በኩምሳን ጋውተ ሞቱማናኖ ሰናቲን አላቲን ተውሳኒቲፍ ከነን አለላ ሰነ ራወተን ከንበንግ ተውሳኒ ኑፊብሰኒጅሩ ዱግማ ነሞኒሱን ዩኒፎርሚ ኡፈተኒጅሩ ገሩ ኡምኖቲ ነገጉምሳ ናኖ ሶማሌ በከቡ አመንቲጀዱ እንቀቡ
Somaalee Itoophiyaaf ummanni Oromoo baroota dheeraaf nagaaf jaalalaan waliin jiraachuu isaanii yaadachiisaniiru. Kaayyoon kanneen haleellaa raawwatanii keessaa tokko daangaa bal'ifachuu akka ta'e kan ibsan Obbo Addisuun kun fudhataman qabu jedhan. Daangaa ilaalchisee naannolee lamaan gidduu falmiin ture waggoota hedduu dura furmaata argachuu isaallee dubbataniiru.
Bargit ka Itoophiyaa Somaalee Kililgaa kazii bafiit. ከወሰን ጋር በተያያዘ የተወሰኑ አለመግባባቶች ነበሩ ይሄም 1997
ዱጉማ ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ወሊን ካናዱራ አለ ዳንጋን ወልቀበቴ ወልኢብደን አንግቶኮ ኒቱሬ ኩኒስ በረድ በኩል ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶርባ ሙርቲን ኡመታ ደብሪ ፉርማታ ከነፊጅራ ገመከናን ፈዲን ዳንጋ በልፈቹራ ፍጅሩ ኡላጋሳ ካሚኑ ፉደተማ እንቀቡ ሰበባንሳስ haara bu'uraa kan godhate karaa seeraatiin uummatichi murtii isaa beeksisee gama seeraatiin deebi'ee argateera waan ta'eef.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo sanaaf furmaata kennuuf miira itti gaafatama guddaa qabuun sossoa'aa jiraachuu isaallee ibsaniiru. Mootummaa naannoo Somaaleef mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan hojjetaa jiraachuu isaaniillee tuqanii jiran. Miidhaan lubbuu namaarra ga'e garuu hagam akka ta'e adda baafamaa jiraachuu ibsan. Obbo Addisuun itti dabaluun akka beeksisanitti fedhiif eenyummaan namoota haleellaa raawwatanii komaand poostiin akka adda baafamu walii galtee ga'ameera jedhan.
ግጭት በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት ጣልቃ ገብቶ እንዲያረጋጋ ሰላማዊ
ሰው ናኖሌ ወልት ቡይንስ ከሰት ኡመሜ ከሰት ለብሲ የሯተተማ ከኖርዶፉ ኮማንድ ፖስቲን ግዱሴኔ አከተስ ገበሱ ሚዳን ኢትደበላ ነሞተ ነጋር አከንገኘፍ አከስመስ ሁምኖቲን በዲ ከነረቲ ቦባኒ ጅራን አደባፈመኒ ፉለሙርቲት አከያተን akka gaafataman irratti hojjetamaa jira.
Gama biraatiin walitti bu'iinsi daangaa irratti namoota hidhataniin haleellaan raawwatamu laalchisee furmaata arguuf komaand poostiif naannolee lamaaniin yaaliin godhamaa kan jiru ta'uu waajjirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa Obbo Indiris Ismaa'il hidhattoota naannoo daangaa Oromiyaa irraa dhufantu aanaalee daangaa naannoo keenyaa irratti haleellaa raawwataa jira jedhan. Kanneen haleellaa sana raawwatan mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoof waaltaalee isaa kan bakka hin buune ta'uu isaaniif humnootiif farra nageenyaa alaa dhufaniin kun raawwatamaa jedhan. Obbo Indiris raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummati naannolee lamaanii daangaa bal'aa kan qooddatan አዳፍ ሃለ ጅረኛን ለወል ፈካቱ ጅረን ናኑ ሶማሌ ኢትዮጵያ ከሰከን ሶሶአን ፓርትሌን ፖለቲካ ሳዲ ኢብሳር አባሰኒን ሞቱማ ናኑ ፌደራላ ረኮ ኡመታ ፍርማታ ተተማ አከበርባዱ ጋፈተኒሩ ፓርትሌን ኩንስ ፓርቲ ዲሞክራሲማ ጁቤፍ ድግነ ፓርቲ ዲሞክራሲማ ሶማሌ ገመዲያ ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመታ ዳል ወቢ ተኡን በካሜራ
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ደገፈቶ ተከኛ ኮፒንግ ኘትፉ ኮፒ ስፖርቲ ኮፒ ስፖርቲ አራኬ ሰቲ ዶርጎሚ ኩባሚላ አትሌቲክስ ኢት ኦዱ ዋን ስፖርት ያደዳ ቀበቴ ጅራ ሶራን ገረሳተን ሲንደበርስ
ጉሚ ኩባ ሚላ ጆል አፍሪካ ጋነ ዲዳ ማገዲ ዩ20 የደን ዛምቢያ ትትጀራኒ ቢይሰደቲ ትረት ወልደርጎ ሞጅር ፕሬዝዳንቲን ፊፋ ኢማልቱ አፍሪካ ጅራ ኤጉ ጂታን ጀልቀበ አፍሪካን ተኩማዩ ቀልቢ ከሰነን ባኔ ጀል ድርጎም እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኤጊ ጀልቀበኒ ቶርባን ዲዳሚ ጃሃ ከስ ጅራኒ ካሌፍ ጉያ ደንገደቆ ጎሊ ኩዳኒ ሰደቲ ትገል ኢትዮጵያን ድርጎም ፊጊጭ ቀጣሙ ረዱኛ ቢቶቴስሉ ኡጋንዳ ካምፓላት ኮፔሰኒፊ አትሌቶ ተሶዶሚ ሸኒ ኹርፈፈተ ለፈቀብድ ባባረጦላን ሶራ ሐላከቲ ቱንመቶ ቶዱ ስፖርት ያርዳት ድርጎም ኩባ ሚላ ጆል አፍሪካ ጋነ ዲዳማ ጋዲ ዩ20 ዛምቢያ ትትጅራኒ ድርጎም ቢይቲ ሰደቲ ረወል ድርጎሙ ጅርቱታና ዛምቢያ ከሰ መጋላላ መኸሰ ተጠጩ ጅራኒ ቢይቲ ወሊን ተጠጩ ጅራኒ ካሜሩን አፍሪካ ኪባ ሴኔጋል ሱዳን ጊኒፊ ማስሪ ቢይቲ ድርጎም ተንቆጴ ሲቲ ዛምቢያን ጊኒ ቶኮፍ ዱዋን ሞት ጎሊታና ጉርባ ዛምቢያ ከአውስትራሊያ ጅሩፍ ፓትሰን ዳካቲ ደቂቃ አፉርታሚ ሰደቶ ረት ከስቡሴፍ ፕሬዝዳንቲን ፌዴሬሽን ወልዳ ኩባ ሚላ ዱኛ ፕሬዝዳንቲን ፊፋ ጀቹ ኪያኒ ኢንፋንቲኖ አፍሪካ ቲማልቱ ዳቂያችጅር ኢንፋንቲኖ ኒ ኢማልቱ ቀራ አፍሪካ ኪባቲ ፊታ ዚምባብዌ ፊጣቴ ጉያዴን ጋዳ ኡጋንዳት ጎሬ ፕሬዝዳንቲ ቢይሱኒ ዩዌሪ ሙሰቬኒ ቲፊ ቡልቾታ ከካቲ ወልዱባቴ ድርጎሚ ዩ17 ጆለ ገኒ ኩዳኒ ቶርባ ጋዲ ካቢሱኒ ድርጎማን ለላለ ኢንፋንቲኖን ጋፉጂ ተናድርጎሙዩ አፍሪካን ጋም ስፖርት ቲኒ ቀልቢቲ ከሳምባኔ ዩጀር ተናፍጀለ ኢትጋፋተምቱ ቡልቺንስ ፊፋለ ዱባርቲ አፍሪካ ፋትማ ሳሙራ ውጂ ተናፍለደየ ናይጄሪያን ቢቶቴስ ሩፍሬሰ ተባሪዩማ ሴኔጋሊ ፊ ቡርኪና ፋሶ ወሊን ለንደን ከሰ ተባቱፍ ቆጳው ጅርቲ ጆለለት ፍለት ታፒ ናይጄሪያ ፍ ሴኔጋል ቢቶቴስ ዲደሚ ሰዲ ጀልቀባ ኩምኻናኒ ናይጄሪያ ፍሴኔጋል ቢቶቴስ ዲደሚ ሰዲ በርኩም ለማፍ ኩዳኒ ቶርባ ገራጂ ተኮት እንዱበቲ ለንደን ተባታኒ ጀቹ ቡርኪና ፋሶ ወሊናሞ ቢቶቴስ ዲደሚ ቶርባ ቢዩምሱን ለንደን ከሰ ተባታኒ ጀርሁኒኒ ዶርጎሚ ዋንጫ አፍሪካ ጋን ለምላ ማንዱበት ተባታኒ ፉፍ ቆጴሱ ፍ ዶርጎሚ ተናፋችያ ቅለን ስለፋለ ወልበረቹ ናይጄሪያን ተባሲን ዱራት ሴኔጋል ወሊን ተባተ ኩዳኒ ጃከሳ ሰደት ቆፍ ሞቴ ሸን ወልቅጥ ተባተ ሰዲሞ ዋምት ቡርኪና ፋሶ ወሊናሞ መሮ ኩዳኒ ሰዲ ተባተ ተኩማዩ ሞምቴት ንምቤት ታብካና ናይጄሪያ ሴኔጋል ፍ ቡርኪና ፋሶን ተባ ተናጀዳኒ ለንደን ደቀንካና ስታዲዮሚ ሂቭ ከሰት ተባተን ብሪጅ ድርጎም እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኤጊጃል ቀባኒ ቶርባንት ዳሚ ጃይሶ ከስ ጀራኒ ካሌብ ጉያ ደንገደ ቆፍ ጎሊ ኩዳኒ ሰደት ይትገል አኩምካናን ካሌቆፋ ቶተንሃም ስቶክ አፉሪፍ ዱዋም ሞት ዌስት ብሮም ቦርንማውዝ ለማፍቶኮን ሞት ኤቨርተን ሌን ሳንደርላንድ ለማፍ ዱዋን አደብት ክሪስታል ፓላስ ሚድል ብሮስ ቶኮፍ ዱዋን ዳንቴ ከሰጋልጀት ቸልሲ ነሞ ስዋን ሲቲ ሳዲፍ ቶኮን አደብደ ሁል ሲቲ በርንሌይ ኤፍሲን ቶኮፍ ቶኮን ገርጋሪ በሃን ዌስት ሃም ኢፊ ሃትፍ ዋትፎርድ ነሞ ቶኮፍ ቶኮን ገርጋሪ በሃን አር ለሰር ሲቲ ፊ ሊቨርፑል ቲ ጋርስ ሳቲ ለማንዱ ወጣበት ገምሃኒ ነሞ ኢትዮጵያን ድርጎሚ ቀጣሙ ረዱኛ ቢቶቴስ ዲደሚ ጃሃ ጂቶ ኮንዱበት ኡጋንዳ ካምፓላ ተቆጴሰኒ ፊ አትሌቶ ሶዶሚ ሰዲ ኹርፈፈቴ ለፈቀብድ ተንረት ሬፉ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ከሳ ኦቦዱቤ ጂሎ ዱቢሴ ማሊን ቆፖፍተኒ ኤንፋት ረጣባቹ ፍዴሙ ጅራ ድርጎሚን ቱኑ ድርጎሚ አከሚቲካና ጀዴቲን ጋፈደ አከኒ ጀርቦዱቤን
አክሞቤተኑ ድርጎሚን ኩኒ durane ogogati ka international athletics association de tune federation ya dunya de gestatre amma ogga shanin boda si ogga lamati ke set yero to ko dani championa kana championa kana ta won barana ita addagodu Uganda, Kampala, Afrika akan kope sechuda volir cross country yechune cross country katamura dunya yechuda dorgommi san gubatti atletota umurini sane kudasadeti kudasagali ka dargaggo yechuda akin darbimo ka umurini sane bidama ole kantae akumol sakaba kategori shan yechuda atletoso selamme amat bedoke munda hotela galame shakalati tigirame dorgommi kanarat akumatin betan adunya gubatti kenya ethiopia ka oli mokitu metimo baran akmatan kane dorgommi kanam wanenne amma yeron atletoso selamme gamma hotela galame torbane lamagene rangechuda amma yatoko akasunwafa akmo sararati atletota submission kas dorgommi kanu gubatti makane kanje dilo akman kafatin jere kilometri ja kilometri sadet kilometri kutan kilometri kutan imalle kilometri sadet amalle rile kanamma kanundu ma filanne atletosin kenna sirri kokwaji kechira
aha walmato yubi yagamet ra wal dorgom fakata badube
akuma dunyati ngidi kan jirajirano akadunyati kanjiru federation bifata ko bidama akadunyati kanjiru echura asawu kafya ko santiyo en kasawra kanara hirma tu garu unjane dembe su garu ga addekama shantama federation ngechura bidi kasiti hirma tan dabange eti yata
ijolen san ko pefatane enfa nami makabe bekan
har ka dibba ke sa sakalkame atliko sahare wani hun bisani jechun dandeta atliko de kampu tokke sa genzereda yomi kajer sajira atleto ta dura ke sa balane shol gira jitti hunduman atleto kun mo haro wota chuda nanno rak lebo ta dadara ka bitte chuda atjo ta bakke wa jitti atjo sara amma atjo ta sadini amma kiya me kanan ala hun bisani atleto ken amma haro wada hagos gebre wot ke sanjira ka atleto ti duran be kama ka injetanu ka amma ke sanjira atleto ta kana jitti
kopeni sporti ta harda tanoma ansora halake ti kopeni sporti wita ta tini wala garra nagayan bul premier gagori vita gol dama it ovisa sosoma
chepita gymnastic devisa tagge fodo genya ammeron galgale kesa simbradi salama daqiqa shantama older bejira asimo warira daqiqa shantama older bejira gro kopitanu tichen አሜሪካ ኡመተሸ ስርና ባዳሶስ ካሪ ከሌሳ ሆሊውድት ገጌ ሰመረቲ ቫዮላ ዴቪስ ባዳሶ ወን ሄዱ አማንዱራፊ ካዲማ ሙማ ኦስካሪ ሄዱቲ ቦዳ ቤስት ሰፖርቲንግ አክትረስ ዮካኒሞ ታቶ ደግርቱ ኦላንቶ ተውዳን ባዳሰምቴ ዋዬ አያና ባዳሶ ኦስካሪ kawali gala kabarakana penlop paulu gabaste jirti tujube tudiesa
it's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years
well I've been standing with you I got a life too don't you think I had
filmi fences jedu kesat lammi america hiddalata africa katate viola davis duberti abba warra chef dabattu hirina sakan hubattu rose maxson ta unirmate murannodan cina saada abatti sanu mayu bonudan abba warashe akkasal patti aruf ilmashe hama giddu jirenya wal madal sunjirat rose namfaki abba warashe taun kanirmat denzel washington innataw dubarti kabrorra muca godate manatti fide ishenis sababa fudachun irraturef utuntain jallatte simatte davis namfaki wal tatatae fudachun kanirmat kun yero jalqabaf miti Viola Davis badasa Oscar argachun shekun garu industry in filmi hala jirenya lamiwon America hiddalata Africa bifaharan akadiyatu tasise filmi kabron mo kan moonlight jedamu lammi America hiddalata Africa Mershala Ali gurgurta dawa sammunama adochurratte kabobbay namfakinama Joan jedamu ta on hirmate Joan gandahiyeyi Miami tokku kesajrata filmi moonlight kesatte randebia filmi moonlight jedu keset joan gurba hatisa arada dawa samu adochu fudachudan ilmashe dandi rattigatte tokko fude guddise marshalan namfaki joan taun enna hojjete akka yakamas akka namadegeru staun hirmate
I don't think it's an issue of there's more films representing black experience in America. I think it's great films that
immisa filmin ittadabala kan jirenya gurraachota America bakka bu kabran jira sajer umiti filmin kun filmi gari ka gurraachonni attamina kajiratan ibsuf bekanna argate jedan Giovanna Chancellor University George Masonit director amana barnota filmiti bekannan kun argamuf yero dera fudate jedu
audiences were starving for stories like that but David Oyelowo and Ava DuVernay laid the groundwork
agefatonni yokanda wotton sena kan akkana dagawu fedu David Oyelowo Ava DuVernay garu yeron kun akkadufuf buura kannen dirirsani Ava DuVernay waggota sadi dura filmi Salma jedu kan hojjet ennataw David Oyelowo mo filmi sanarratti qabsa sochi mirgana ma Martin Luther King inta ena ma hojjetet ijababba sudano jete badasa kan badasa garu hin argatina fe taus hojin sani uji filmi keset akkagarit galme fame kan badasa Oscar argate ture Denzel Washington sena ittin bekam kan ofisa qaba Hollywood keset waggota duf bekamad filmi ofisar ratrmate Francis Jedamuf director taun ojetera abba warra Rose Troin taunille hojjetejira
Who is Troy?
Oh, I don't know. I don't know.
He doesn't know. You know, he's working it out. I mean, that's why it's a great drama because there's drama.
Enyu Troy. Troy ofisa of Mbeku of Baratajira. Kanaf kanini drama garite. Drama dakun. yeroo jalqabamu gaaffiin hundinuu deebii kan argate miti.
Kabroon immoo fiilmii Hidden Figures beekamtoota dhoksaman jedhu kan hin jaallanne eenyu diraamaa miira namaa kakaasu seenaa dubartoonni Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa sadii bara 1960 keessa ennaa lammiin Ameerikaa jalqabaa gara hawaatti ergame gargaaran agarsiise. Fiilmiin sun qalbii daawwattoota hedduu hawate. qophiin Ameerikaaf ummata shee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
dhaggeeffattoota keenyaa amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa wallee Haacaaluu Hundeessaa kanaanan gama kiyyaan nagaatti jedha.
Ani njiru yaga, ani njiru kuchu kute na nyate tu
kote kote nami sanyi darbate aga kote kote nami sanyi darbate rafe mulu nami kharma habate aga malan jira chap chap se nyate